Boy. Sawa kazi kwako kanyagia au kwa paupa kawa zege zito miminia twende wote sawa sawa oh my dear nisha kubali kuvua kwako nitaogelea yeah. You are the one in a million I gave you my vote wendo kini kwenye zangu mboni you are the lock on my gate. Tena unitokia kilini, umeniweka target. Jai nimetulia mtini, wala sipapati. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, baby oh na na. Tunafanana, mina wewe tunaendana. Oh na. Kanzeke na wewe kiboko yangu niwe unavipepeta na pandwa kiwewe pesi nye pesi ya dichini ya kapeti chove yote kwenye kina we na msowe mikuwa kosi kwe peshi when I'm feeling cold please be my dove. I'm still wondering with your love oh baby sent from heaven you're the only. Kini kwenye zangu mboni, you are the lock on my gate. Tena unitokia kilini, umeniweka target. Jai nimetulia mtini, wala sipapati. Oh no.